ke eZululand kumphathiswa kwezokuhlaliswa kwabantu nemsebenzi womphakathi umhlonishwa ke uSipho KK Nkosi la emsakazweni ngona FM khona ke bathi umhlonishwa umeya ke wasolundi ubaba ke umhlonishwa ke uNtshanga sasiyazi ukuthi ke kuningakhulu ke sesikwenza kakhulu ke naye ke umhlonishwa umeya khona izinto ke ezithinta ke wona ke umkhandlu ke wasondeni umhlonishwa kubinga sikwem ke lemsakazweni ngona FM ngalabo uthi amakhono
angibingelele emsakazi uShando bingelele nabalaleli bonke bengona FM ngithokoze nangethuba ongipha lona
siyazi ukuthi ke kuyithoba elihle kakhulu leli futhi nejabisa wonke umuntu emhlonishwa umeya ukuthi sibone ukuthi ekugcineni bakithi ke abantu abasondini bayakhona ukuthi ke bekwazi ukuthi ke beyitholeke izindlu kakhulukazi babethenshwe zona ke uhulumeni mhlawumbe kuthini kuwe lokho njengomhlonishwa ubona abantu bakho bejabule kangaka kakhulukazi ngokunikezelwa kwezindlu lapha endaweni yasowena
okuqala nje msakazi asikubongele kakhulu umphakathi ongaphansi kobukhosi bakwaZungu ngoba le project lena ingaphansi kobukhosi bakwaZungu ingenye ke ama project akhona lapha ngaphansi kamasipala waSolundi wonke amakhosi njengoba sazi ukuthi uLundi kunamakhosi awu9 inkosi yakwaZungu ke ingenye yamakhosi akhona la sikuthozela kakhulu lokho kwenziwe umnyango oholwa umhlonishwa ubaba uNkosi ukuthi esikhathini esifushane ngoba uma ngikhumbula kahle inyanga cishe ayiphelile ezine kade si ngihamba naye ngize khona la kuzoqaliswa umsebenzi wokwakha lezi zindlu siyibonileke izindlu esezakhiwe zikhona eseyiphelile ezingu-117 engibona ukuthi kuwumsebenzi lowo noma engakapheleli izindlu ngokweproject kodwa lokho sekwenzakele siyakuthokozela ikakhulukazi umama lo umthembu okuyena yena esize kwakhe la nesimbongela kakhulu ke ngoba uyinkosikazi siqinile sikhulile ehlala yodwa ehlomulileyo lapha siyayithokozela kakhulu inkosikazi lena yakwamthembu sibabongele kakhulu futhi nabanye abahlomulileyo kulomqamo wezindlu kodwa ke nathi njengomasipala waSolundi sengithe mangifika la ngabuka ukuthi kukhona kufanele singenelele ngakho nathi njengomasipala ngoba indlela ukuxhunywa ngayo ugesi la nengifisayo ukuba ngilihlabe ikhwelo kubantu bakithi ukuthi bangayixhumeli ugesi ngendlela engekho emthethweni sizongenelela ke njengomkhandlu waSolundi nakuba sazi phela ukuthi endaweni zamakhosi ugesi siwufaka selekelelwa u-Eskom so uthinta u-Eskom ukuthi awusheshise ey'nhlelweni zawo zokufakela abantu bakithi ugesi ngoba indlela okuxhunywa ngayo intambo la ekhaya ayikho emthethweni futhi inobungozi obesabekayo ngoba le ndlu enhla kangaka nje esizoyinikezela kumama uMthembu kwesinye isikhathi icekeleka phansi ngendlela ugesi ofakwe ngayo yilokho engingakuphawula nengenzela ukuthi bonke abantu bakithi laba abahlomulayo njenganamhlanje isimo njengalesi sisificela bangakwenzi lokho ilokho engakusho umsana
okunye ke nje sasiphetha mhlonishwa sibone ukubambisana okuhle esikubonile phakathi kwakho naye ku-MEC mhlawumbe ukujabulisa kakhulu-ke nabantu mhlawumbe ke ngiyazi ukuthi-ke kuningi kakhulu mhlawumbe-ke abantu ade bengakubaluli kakhulukazi ngalo udaba oluthinta izindlu mhlawumbe ngoba kusubalula ukuthi-ke zikhona izindlu eseyikhomba ukuthi vele eseyiqediwe noma lingakapheleli inani lakhona mhlawumbe kungabathembisa yini mhlawumbe abantu-ke basolundi kanje nabasewele ukuthi ngokubambisana kwenu zonke le zindlu ey'sele zonke zizophelela
iyangithokozisa msakazi ukuthi uqaphelisisile lokho mina njengomeya waSolundi umeya welokhali akusho ukuthi njengoba ngumeya welokhali nje uma kukhona abaholi kumele ngasebenzisani nabo isakhiwo sezwe ke sikahulumeni sigunyaza khona lokho ukuthi njengoba uhulumeni behlukene kathathu nje abasebenze ngakho ukubambisana ngesikhathi umhlonishwa uNkosi ezoqalisa umsebenzi wangithinta wangimema ngaba khona namhlanje uma esezonikezela umsebenzi ungithintile ingakho ngikhona nje ngiwufakazi walokho ingakho futhi ngibonile nokufanele umasipala waSolundi ungenelele ngakho ngoba sonke siwuhulumeni sonke sisebenzele umphakathi angimelanga kuba sibe ne-competition engenasidingo emphakathini
siyathokoza kakhulu-ke mhlonishwa nje nokuba-ke yingxenye-ke yohlelo yendaba zomphahla emsakazweni kwami. Siyabonga kakhulu nesikhathi sakho nokuthi ube nathi la emsakazweni kuna FM.
Ngithokoza kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Bengona FM uya-ke bakithi-ke umhlonishwa kumeya wasolundi besinaye-ke khona-ke la endaweni kuyaseulayo ngoba esho-ke na ukuthi ngempela kuzofakazi ukuthi ngempela-ke uMCUKK inkosi-ke uyilethile ngempela-ke intuthuko yabantu kakhulukazi-ke izindlu kuzokwazi ukuthi abantu-ke basewela bezokwazi ukuthi behlomule-ke ngalo-ke uhlelo lezo. Njengamanje sizohamba-ke siye-ke kukhansela wewadi-ke khona lapha-ke ewela kuward 8 ukhansela-ke usotobe ukhansela kusibiya. Khansela, sikubingelele sikwemukele kumsakazi ngona FM nqalakuthi yamakhulu.
Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga kumsakazi inguna ethandwa ngabantu. Sibonga nje ukuthi nisivakashele sizokwenza lo msebenzi.
Siyazi ukuthi kwizindaba ezimnandi kakhulu nezehla kahle kuwe njengokhansela ka-Ward 8, ubona abantu bakho baku-Ward 8 bejabule kangaka uma ke sebenikezelwa ngezindlu. Ngoba mhlawumbe kuwe njengokhansela kusho ukuthini lokhu okwenziwe umhlonishwa uKK Inkosi?
Umsakazi uselapho, thina uma singena sisebenzele umphakathi asingeni njengani nina enifaka ama-CV. Thina siqukulwa umphakathi. So ke esikwenzayo thina silele sivuka kuyiphupho lethu ukuthi umphakathi uhlele ujabule. Kube kuyangathi nje ngabe usuku nosuku khona esikulethayo emphakathini. Kodwa ke ngibonga kakhulu, ngimbongele namama lo umama uMthembu umnikazi wekhaya ikakhulu esehlala yedwa ukuthi empilweni yakhe naye khona lapha wayingcoma khona ukuthi kwake kwafika umeya, kwafika ukhansela, kwafika ungqongqoshe kulo leli ikhaya, ikakhulukazi ngoba thina sisemakhaya. Ngikubonga kakhulu lokho msakazi.
Siyazi ukuthi-ke ngoba usho ukuthi-ke bakithi uma uMthembu sibone kusame fika nonodadewabo iy'nyembezi enjabulo bekhala kumnandi. Sizule futhi-ke nomhlonishwa umyami ucacisile ukuthi zikhona-ke ezinye zezindlu eseyiphele noma-ke ungakapheli wonke umkamo wezindlu kumele ukuthi-ke mawunikezelwe emphakathini. Mhlawumbe siyazi ukuthi abanye abantu sebezotawu mhlawumbe ngoba sekuvulwe ngosemthethweni izindlu ey'thile kuthi uja sesisele ngaphandle, mhlawumbe ungathini kumphakathi ukuthembisa ukuthi izindlu ezisele ngempela-ke nizokwazi ukuthi niyiqede.
Engingakusho umsakazi, lezi zindlu esizoyivula namhlanje u-phase 3 wakhiwe u-phase 1 obu-750 wakhiwa u-phase 2 obu-500 njengamanje kwakhiwa u-phase 3 o-300 ngamanye amazwi bonke abantu abakhona izakhamizi ezingaphansi kobukhosi bakwaZungu siyacela ukuthi behlise umoya. Siyazi ukuthi njengoba kade ngikhuluma lapha ya ngimbongela umama, kukhona abantu ababeyibhalisile izindlu za-approve kodwa uthola ukuthi ngenxa yokudileya kweyimali nezinto ey'thize uthola ukuthi iyaphuma indlu, uthola ukuthi yena usuwashona. Yingakho ngimbongela umama ukuthi iphuma indlu yakhe esaphila uzolala kuyo. Ngizofaka-ke isethembiso ukuthi njengoba sinongqongqosho uMC uNkosi khona phakathi kwethu naye ethembisa ukuthi iy'nkontraka lezi ey'sakhelayo ngoba umsebenzi engathi ziyawenza akukho iy'hibe ey'khona nabangakayitholi izindlu. Njengamanje izindlu esey'phelile zi-119 okukhombayo ukuthi lo 300 ma uphela silindele futhi ukuthi uhulumeni aphinde asinike u-phase 4 okwenzekayo ukuthi uma kungakafiki kuwe bekezela ngoba izindlu zikhona akukashi ukuthi i-project isiphelile.
Ayizindaba ezimnandi lezo-ke baba ukhansela. Ngiyazi ukuthi khona-ke lakho lokugcina ongafuni ukulinika abantu bakho ikakhulukazi bakuya ke-Ward 8 ngokuthi ngoba subathembisa ukuthi noma njani abantu abalinde umkamo wezindlu uzofika kubona angasho umuntu ukuthi hawu ngoba ke lo phase sudlule kusho ukuthi awukho phase lwandawo. Mhlawumbe nje-ke singathile mhlawumbe zithine ziy'nhlelo zakho mhlawumbe onazo-ke kumphakathi wasewela kusuka manje kuya phambili.
Ngiyafisa ukusho nje ake ngingabe ake ngiphumeke la ewela kodwa ngethembise nje u-Ward 8 wonke ngoba kuney'godi namanye amakhosi angakayitholi indlu izindlu. Okuwukuthi msakazi, njengoba sihamba naye ungqongqoshe lokhu sicelile ngoba umkhandlu wasolunda uzakhe izindlu zakhiwa uhulumeni omkhulu. Engingakusho nje ingane zakwethu ngiyafisa futhi ukuthi abantu ngomhla ka-3 no-4 ngiyacela ukuthi iy'khungo zonke zizobe zivuliwe ku February ngamanye amazwi ukuze sithole lezindlu kufuneka abantu baphume ngobuningi beyobhalisela ukuvota ukuze nohulumeni abonthe abantu baningi kangaka ngoba kahle kahle kubaluleke kakhulu ukubhalisela ukuvota kunanokuvota uqobo ingakho ngithi zakhamuzi zakwa Ward 8 siyacela ukuthi niphume ngobuningi ukuze masinezinhlelo ezenzekayo nisheshene sizakala
siyabonga kakhulu ke babukhansa ngesikhashi sakho nothube ingxenye yohlelo emsazweni kwafuna siyathokoza kakhulu
ngiyakubonga ngiyabonga msakala
kulungile ke mlelo ngone FM siyaqhubeka njengamanje sohamba ke sekuye ke bakithi MEC ubaba ke uKK Nkosi sokhuluma nake la emsazweni ngone FM kuyena abayithobelethekele uhlelo mnandi kangaka olithinta ke izindlu ke ngaso ke lesi sikhathi kumnandi ngempela ke la endaweni yasolo siyabona ngempela abantu ke bajabule ngendlela ke isimanga bayithi ukubona ukuthi ngempela ke kugcinene esebenza bakwazi ukuthi ke bathole ke zona ke izindlu ke zabo ke lezi okwakuthiwa ke vele zizoba khona ke umsakazi ngone FM 89.0 inqalabutho ke ingeyamakholwa sikubingelele ke mhlonishwa umphazima ke namhla siyeza ukuthi kuhambele isifunda sasezulende enyakatho ke enhla nesifundazwe kumasipala ke wasondeni ke ma ungasibeka nje esithombeni kubeke nabalali bengone FM omsakazi ukuthi ke yini ke inhloso nqangi yalokhu kuhambela kwakho lapha ke kumasipala wasondeni namhlanje
inhloso nqangi emsakazi ukuthi ngizokwenza lokho engidume ngakho engivese ngisuke nje ekuseni ngibabele endaweni ngiyolandelela ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani lento engiyibiza ukuthi ayioperations yahlola ngafika la sekuyophela unyaka ngicawa ukuthi kwakuseptemba kuyisabatha ngazothula iproject yala enezindlu eziwu 500 ezodla more than 83.3 million rand esizoyitshala siwuhulumeni wakwaZulu Natal kulo masipala lo walana olundi la ngaphansi kwenkosi yakwaZungu ezokhava amawadi amahlanu soke ke njoba silake bengizobheka ukuthi kuhamba kanjani kwakho kulezindlu ukuze makubambezelekile ngizongenelela iqhubeke iproject hayi ngithema sengithola ke ngathola ukuthi hayi bo izindlu eziyikhulu neshumi nesikhombisa 117 sezaphela hawu ngathi hayi ngeke ngizobheka ezabantu abadala ukuze ngizoyivula ngokusemthethweni bese kuthi zonke ke lezi eziphelile ngithi nginikeza isibusiso ukuthi asingene kuzona uze singawelwa izindlu zodaka okubaluleke kakhulu ukuthi bengizoyithula ke kubantu abadala sebehola impesheni njoba sasishilo ukuthi sicela ukuthi bacatshangelwe abantu asebebadala kanye nemndeni sokwashona bonke abantu abadala seyingane zodwa sizakhele ngokusheshsha umama ke umvelase lwesikwakhe njengamanje umama oneminyaka engamashumi esikhombisa neshagalombili 78 lo mama lo akanabani washonelwa ubaba wakwakhe nayo yonke into uhlala endlini engaphephile and then sasicela ukontractor ukuthi labo abahlala kulezindlu engaphephile baqale ngabo and kwenzekile ke kanjalo besizoyithula ke ngoba ke nami senginyathelela ngizothi lo mama kangena endlini yakhe ngibeke sengenza isiqiniseko nje ukuthi hayi amakamera omabili ngiyawafaka imbhede ngase ngithi hayi ekitchen ngiyayifaka izitulo ukuthi mangabe pheka abeseyohlala phansi azokwazi ukuthi adle okunyeke bengizokubheka nokuthi yakhiwe kahle endlendlu le yafakwa yini usilingi ngoba uma nikhumbula kahle ngoba ngiyakhumbula nani khona ngizothula le project ngasho ukuthi la eZululand kushisa kakhulu kufuneka izindlu zibe no ceiling board ngingathi abantu abangena endlini kanti u ceiling board akwafakwa kwenziwe konke ke la okushoda nje kukodwa thina sifakile ugesi yonke into kodwa ukuxhunywa kwentambo kagesi umsebenzi kamasipala obuncane okuwulundi kule case le etheke umeya kufanele ngokukhulu ukusheshsha ubaba ukhansela wala alandelele ufakwe ugesi kwamama umvelase ngokukhulu ukusheshsha siphuthumisa ke intuthuko yikho ngisihambe sithi vese itshela ama officials ukuthi kusasa njalo siyaya endaweni ethile sizohlola ukuthi kwenza kanjani yingakho ke silamsakala futhi sizoyihamba yonke iKwaZulu Natal njoba kusasa lokho kusayo angazi noma sebezoxwaya yini kwahlabisa kune project okuthiwa ihlamba nyade rural housing project kusasa ngiyongena necapha kuleyo project ngiyohlola ukuthi ihamba kanjani yonake khona engangawuza umoyana ngatseka kancane ngifuna ukuyizwela ukuthi yini ephazamisayo bese ngiyoyixazulula lenkinga iqhubeke izinto zabantu bakithi bahlale kuzona umsakazi
Aye, mhlawumbe ukuzike ubanje ngacacisela abale ke wengone FM ngaluhlelo ka operation siyahlola kumkamo izinto esigaba sesithathu ke la enkosini nokazi ngisokhumbula ukuthi ke ngasekupheni konyaka kodlule ufikele ke lapha futhi ke wena uzokwethula lesigaba sesithathu salomkamo izindlu
kunjalo umsakazi njoba sengishilo ngathula izindlu ezingamakhulu amahlanu andezu 117 sezakhiwe zaphela namhlanje kade ngitshela uregional director ungumnumzana uMbonane ngathi akobatshele bonke laba bantu laba bangakangena endlini zabo bangene manje ngoba inspector bafikile bazoyihlola bathola ukuthi konke kuhambe kahle kwakhona kwabo abangeneka abantu bakithi bahlale ngokunethezeka njengoba umqulu wenkululeko usho ukuthi lothi maselibuyile lelizwe uhulumeni wentando yeningi uyobakhela abantu izindlu bahlale ngokunethezeka silwa nezindlu zodaka ngoba lithi malinile emsakazi izulu beka lolu maselusindwa ngamanzi ibhidlika indlu kushona abantu ilokhu ke silwa nakho ngoba sifuna abantu bakithi baphile bangabulawa ikuwa kwezindlu zabo
sasiphetha emhlonishwe kusho ukuthi kuyiqiniso lokho sekuzwile ngosibhenqa makhasaya nakho usuthe wakuthinta kancane ukuthi ke kusasa lokho kusasa ngosuku engolwesibili uzobugasela phana ke kwahlakiswa kwi Big 5
awu ngiyagasela ngiyolala ekhaya futhi mangiqeda khona ngolala ekhaya ward 4 yase Big 5 Hlabisa njoba ngiphezulu kwaHlabisa yilike okunale project khona engifuna ukuyocheck ukuthi ihamba kanjani ukuze lokho ngifuna ukuqinisekisa nje hayi mina kwami nje namhlanje bayazi ngeke ngilale ekhaya ngiyolala kwaHlabisa ngoba funeka ngokwenza isiqiniseko ukuthi leya project iyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka ngibonge kakhulu ke kwena umsakazi ukusinika leli thuba somnyango wokuhlaliswa kwabantu and siphinde futhi sibonge nakubalaleli bakho ukuthi balale basilalele bazi nje abantu bakithi ukuthi njengoba sigijima kangaka ukuletha intuthuko yezindlu la singakafiki khona noma kanjani siyogcina sifikile
Sawu ngakhuluke emhlonishwa ngesikhathi sakho nokuthi ube ingxenye yohlelo lwendaba zomphakathi la emsakazweni ngona FM 89.0 inqalabothi yamakholo.
Siyabonga kakhulu umsakazi wethu.
Siyabonga kakhulu mhlonishwa. Lena ngona FM uzwe kamnandi kubayithe ke besikhuluma nake bakithi ke emsakazweni ngona FM yena bakithi ke bakithi ha kumphazima bathi kwaze kwayintokozo kakhulu ke bayithuthi ke sibe naye ke bakithi la emsakazweni emisike uSipho KK Nkosi ke okunguyena bakithi ke ungqongqoshe ke bakithi bakithi ke bezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi lapha ke kwaZulu Natal sathemba ukuthi ke mhlawumbe kuningi kakhulu ke futhi sodame futhi sicaphunela khona ke okuthinta ke yona ke le project ngoba besho nje ukuthi nakusasa bazobe laphana kwe Big 5 Hlabisa khona khona sobhena sicoshele futhi ukuthi ngabe ke kuhambe kanjani ke endaweni ke yakwaHlabisa sibonga nje ke yayithuba mbele ngone FM ukuthi silalele ke ngaso lesikhathi ube ke nentambamehla
Right, we're sent to the team.
Yeah, so right.